ngalile khokho futhi bathatha hay Monday dale njalo bogile nezinto zigadlile kanti uthi ngalile hay Monday uNkulunkulu nami ngiyazicela ungiphe lo mlilo shisise kubusi
Out to Melbourne, you're part of the first process.